Ipunzi ya uwezi ya kubeza Tenda baba inavya kupendeza Nane na uwezo zaidi ya muweza Dugu zetu wengi tusha wapoteza But oh, like me Majaribu na ya shinda Ni uwezo wa muumba Wanadama wanatiba Hamna kitu wataziba Tutaanguka Tutasimama tena Tukiamka Tunashikana vyema Kama ni vita Kwetu bado mapema Bado mapema Like me, like me Oh, like me, like me, like me Oh, like me, like me, like me Oh, like me, like me, like me Kazini nimepewa ribandas Kwa mola bado na nafasi Mtani kuna ubinafsi Hawataki kutoa pasi Kwa mola bado na nafasi Oh, lucky me Lucky me Marafiki watapita Starezi tani pita Fashionista ni pita Mola bado atanishika Tutaanguka Tutasimama tena Tukiamka Tunashikana vyema Kama ni vita Kwetu bado mapema Bado mapema Like me, like me Oh, like me Like me, like me, oh, like me, like me, oh, like me, like me, like me.